Kwesinye isikhathi uma isidlo sidlulisa kubazali ebandleni, ingilazi encane ye-grape juice nocezana oluncane olumnandi lwekhekhe elincane. Ngicela ukwethembeka la. Kuye kuthi angiqhume mase ngikule ngxenye. Angicobele ukuthi kungani. Angiqale ngikubingelele, phinde futhi ngikwamukele ngemfudumalo engosini yethu efresh. NginguSibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Isidlo singokukhumbula ukufa kaJesu esiphambanweni. Iyokuqala kwabaseKorinte 11, verse 23 no-24. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganginika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, kwathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kodwa kwabe ngesisi isidlo esimnandi esiqhumzela kamnandi. Phela ekugcini kwakho konke noJesu akasiye umsindisi oyisidlo samakhekhe esimnandi, cha. Phela babedla isinkwa esingenamvubelo, esingena yeast, esimbi. Ngani? Ngoba uJesu wabethelwa ngePhasika la khona uIsrayeli wawukhumbula ukuthi uNkulunkulu wakhulula kanjani okhokho bawo ekugqini baseGibhithe. Futhi ngalobo busuku badla isidlo sePhasika esiyiwundlu elishisiwe. Exodus 12 verse 8. Baza kuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngomlilo. Baya kuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemfino ebabayo. Kodwa kungani isinkwa esingenamvubelo na? Zimbili izathu. Okokuqala, kuthatha isikhathi ukukhukhumala kayeast. Babengenaso isikhathi ngoba ngosuku olulandelayo babedinga ukuba bethi galo yephuka nyawo zami ngibelethe beflathele elase-Afrika bebheke eCanaan. Ngokwempilo singathi kwakuphuthuma. Sasingekhe sokulinda ukukhukhumala kaflawa. Impilo yabo yayisengcupheni. Futhi okunye ngokuthi imvubelo uyeast luphawu lwesono ngokwezibhalo. Futhi lokho kuseliqiniso elinamandla ngokulinganayo nanamhlanje. Kuyaphuthuma ngokwempilo ukubhekana nesono sethu. KwabaseRoma 6 verse 23. Ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu sikuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Lokhu kuyaphuthuma. Ungakugudluzeli kolunye usuku, uJesu weza ukuzokusindisa. Yelo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.